jeri amanyi ilia medi liali lietegese okurwanyisa Israeli na te dio ni nakunganya ejeri ona ilia Israeli na te katona na gamba daba mulina abantu banji nyo abaruwanyi mutegeze omuntu yeno mutitizi atuviri adeyeka abantu abagenda bali mitwalo ebiri munkumi biri abasajja mutwalo gumugoka ne basigala katona na gamba daba mukyali n'abasajja bangi twale kumuga banywa mazi nja kukubategeeza eyo baani abalina okugenda okulwana Katonda n'agamba Gideoni nti abo bonna abanaagenda ne banywa amazzi ng'embwa bwenywa tibajja kulwana nti abo bokka abanywa amazzi n'engalo zaabwe n'ebibatu bokka be bajja okulwana ali abasajja 13.
Abasajja 13 byokka be bayinza okulwanyisa abasajja abo bonna abalwana.
Kirabika si jeri amanyi, si bwe kito. Iki ekyateekawo enjawulo. Katonda yali ku lwabwe. Katonda bw'abeera ku lwaffe, ani ayinza okubeera mulabe waffe? 16.